Nifuna kubiliva, kubiliva. Nifuna kubiliva, kubiliva. Ukapeze kachimwala uchinyoza. Sichinga danja ule awe. Ole wachisoka pali yevuto. Sichinga zonde. Kapena mtima wake ni wolimba. Kapena chima sura. Kapena chima sura chikompo. Simwe nili yawe na kana asosa kambati mtima wanga ni ungono chichete kelo muliwe chenze chambili and that's why sini inda ine mpaka ni kufuse nifuno ziwa kale makugani za usho chidi unikonda iwe I was so lucky so ona unani bomela but still know it's too much. Chani, ukayanka phone, pakati pausi, kukuvelewesha. Sembe neze chisimbi neu, seme sinima kumvela. Kuseka seka, nika kufusa. Kuseka seka, chukumba na lambuye wako. Kuseka seka, ispekta wakambati wakasha, ine nikusie. Usekerele, dawa mandi, inye nasauka. Kukala na weo, na chochi kondi nina sunga chambo si. Kapena yeze plani yako gimi kiyoni pishi na moine. Kapena nikamiza cheo valeno nifuse. Nifuno ziwa kale makuganiza mwisho chidi unikonda iwe. I was so lucky so ona unanivomela but still know it's too much. Sini mechisi mnini nina mafiri nina imechima ni baba sometimes. Sini mechimwala au chamango nifuno ziwa kale makuganiza mwisho chidi unikonda iwe. I was so lucky so ona unanivomela but still know it's too much. Sini mechisi mnini nina mafiri nina imechima ni baba sometimes. Sini mechimwala awe olo chimutengo chamango nifuna kubiliva kubiliva. Ukamba unikonda bati nifuna kubiliva kubiliva. Ati unga chinje nifuna kubiliva kubiliva. Sinifuna kusauka ine nifuna kubiliva kubiliva iwe. Nifuna usiba nale makuganiza usho chidi unikonda iwe. I was so lucky so ona unanivomela but still know it's too much. Sini nechisi mbinili na mafiringi na inechima ni baba sometimes. Sini nechimwala awe olo chimutengo chamango. Nifuna usiba nale makuganiza usho chidi unikonda iwe. I was so lucky so ona unanivomela but still know it's too much. Sini nechisi mbinili.